The Spinoff Podcast Network.
Talo for Lover. I'm Madeline Chapman, editor at The Spinoff. If you have the means, consider supporting our high-quality journalism by becoming a Spinoff member. Sign up now at thespinoff.co.nz/donate.
Nair is public interest journalism funded through New Zealand On Air.
Tēnā koutou katoa, no mai kia Nair. At the beginning of the year, we put down a wedo for ourselves, Mariana and I, who are currently in full immersion study of te reo Māori, that during Mahuru Māori we would record an episode that was entirely in te reo Māori. This is that episode. If you're one of our regular listeners and you don't speak te reo, you don't understand te reo, we encourage you to stay with us and have a listen, see what words that you can pick up on, see what phrases that you know, or just enjoy the beautiful sound of our language. Welcome to Nair.
Tēnā tātou i te wiki o te reo Māori. Tēnā tātou i te reo Māori. Tēnā tātou i ngā whakahekenga werawera a ngā mātua. Nā rātou te mahi māro hītarari pīkau i ngā tau, āno ngā reanga o muri mai te whiwhi. Ko te kuru o te maramati use tēnei o Ngāti Pro o Ngāti Rangitihi, e mihi atu nei ki a koutou. Nō ngā rangi ko tāhake nei, whakanuia te rima te koutou, atu i te rā i tukuna ai te petihana reo Māori, e te ouunuku rēne o Ngāti Toa, e hana te hēmara o te Atiawa, Ngāti Raukawa, me Ngaitahu, o te rōpu ngā tamatoa anō hoki, e taku kraua e koro o te kapunga Dews o Ngāti Pro, e ngā rōpu tauira Māori o ngā tamatoa me te rōpu reo Māori. Āno te tūrei, huitahi ai te rōpū reo Māori i ōtaki, ko ngā kōrero i puta, he mea whakakipakipa, he mea whakaaweawe kia ūtonu, kia pakanga tonu ai tātou mo te oranga o te reo. I te taihau āuru, whakanuia a hana te hemara e te ringatoi Mr. G, me te whakaaturanga I am Hana. Ko tana mokopuna, a hana rāwhiti Maipi Clark i tū ki te mahau o te whare paremata, a i rungo ai te motu i te māia o te rangatahi Māori, kua tipu i te āhurutanga o tōna ao Māori. I tū hoki a pāpa Tameroa o te rōpū reo Māori, ki te haka anō i te haka o Kamate i ngā arapiki o paremata, he mea taunaki e Ngāti Toa. Ko te pātāia, ka mate, ka ora rānei, te reo. E rima te kautau kua hipa, nā ngā whakahekenga werawera a ngā mātua tūai te kohanga reo te kura kaupapa Māori, ngā whare wānanga Māori, kura aiwi, whakaata Māori me te mātāwai anō hoki. E ai ki ngā kōrero, kei te pari o te rua tonu te reo Māori, engari e ki te ana, te tini o ngā hua kua puta i ngā tau. He maha ake ngā huarahi, hei ako i te reo, hei awhi i te hunga kāri whai wāhi ki te reo i a rātou e tipu ana. Ko ia ko te kaupapa kōrero i tēnei rā. Arā kua whitu marama a ku hoa mahi a Leonie Hayden rāwa ko Mariana Johnson e rumaki nāna ki te reo. Ko te wero ia i puta i a rāwa i tē rātou, kia ngana kia reo Māori te nuinga o ngā kōrero i tēnei rā. Hei whakarangatira i tā mātau hui i tēnei rā ko Hemi Kelly, he mātanga, he kaituhi, he kaioko reo Māori anō hoki nāna te kōna ipurangi e kī ana ko Everyday Māori. Nā reira kia mautonu atura e hika mā a muri ngā whakatairanga e whai ake nei, kōrero tahi ai mā. Tēnā nō koutou ngā kai whakarongo kua piri mai ki ēnei reo kō wetewete, reo pahupahu, arā kia mātau o nē. Kei konei mātau ko Leonie Hayden, ko Mariana Johnson, ko Hemi Kelly anō hoki. Kia ora e hoa mā, kei te ha.
Ai, kia ora.
Kia ora.
Kia ora.
Kei te ha, Hemi?
Kei te pai. Kei te pai, kei te tino pai. Kei te poke te mahi, engari, kei te pai.
Kei te pai. Ai, mō tētahi, kei te pai ahau, kei i whai meri tō pātai, kei te aha, oh. No Ngāti Parau, nera, no, hei, no. Kei te aha, kauri, kei ko nei ahau, ka kōrero ki a mātou. Ai, hoi anō, kei te pai, ahakua, nui te wiriwiri, ai, pai te wero o tēnei hōtaki, ai. Te reo Māori anake.
Ai, tēno hikaka, hei, ki te kōrero Māori i ngā wākato. Ahakua, ahakua, mahanga hapa i roto i ōku reo, kei te pai ki au.
Ai.
Ka pai.
Ko te mea nui ai ka kōrero.
Ai.
Ai. I tēnei wiki, i tēnei marama, te tino kaupapa, ka puta, ka kōrero atu i te reo Māori, ahakoa he iti, ahakoa ngā hapa, kōrero mai. Ai.
Koera te whāinga matua ki au, i te timatanga o te ako, ko te kōrero i te reo. hei aha ngā hapa, engari tukuna te reo kia rere. Muri atu ka mohi o koe me pēwhia te whakatikatika I ngā rere ngā engari, ko te mea nui, ko te rere o te reo.
Ai.
Kia kau e tuku mā te hapa koe e noho ngū.
Mohi maumahara nau ki te wā I uru au ki te pinakitanga o te reo, I te tau, e ngā tau o mua. Engari, uru atau ki te rā kaupapa, ko Leon Blake te kaiako, I pōhehe au, e mohi anau ki te kōrero Māori, I mua I te rā. Engari, kā kuhu atu au, ka whakaro, hei, ka kai te he katoa. Etahi o ngā rerenga, te I me te ki, te A me te O, te Mā me te Mō. Engari, I mua I te rā, I te kōrero tonu au I te reo, nō muri mai ka ako ahau ki te whakatika tika.
Akine pe pai te rā pōhihi.
Pai te peri ki te taha o ngā kai kōrero mata tau hoki, koina te hua, tētahi hua o tōku akoranga kei te wānanga o Raukawa, nā te mea toru ngā tau, ai, ka peri ai ki te taha o ngā tau toru, tēnō kaha I o rātou reo, e nā te whakarongo I o rātou. Ka tae te kitea ōku hapa, ko tēnei te kōrero tika, ka ngana au te puta atu. Ai, he pai te kimi mō ngā hoa, he taumata nō o tō reo, te whakapakari tō reo.
Tino hirahira ngā mea tuakana, I te ako o te reo, ne, e hara I te kaiako anake I puta mai ngā mātauranga, ngā akoranga, ngā reo, ngā kupu hau.
Ai.
Me whai tauira, ne, me whai tauira. I roto I ngā horopaki rereke, I roto I ngā horopaki pēnei, e noho ana ki te kai, ki te inu, kā rongo koe I tētahi e kōrero ana ka whakaro. Koera te kupu, koera te kianga, koera te horopaki tika e whakamahi ai tērā kīwaha. Yeah, me whai tauira pai.
I o ai, haere mātou ki te pāpara kaita.
No, mea hoke kare. He horopake pai mo te rere o te reo.
Ko mātou hoki tērā, mārigi ana, mātou tērā I te whare wānanga, I ngā pāti, ngā hākari, aku hoa, ki reira rere ai te reo, te reo kōrero me te reo waiata, ki ro hēti Māori.
Ka rere te wai, ka rere te reo.
He whakatau ki tērā, whakatau aki pia.
Nōnā hea tīmata I koe, ka kōrero koe mō te pīnakitanga.
Ai.
Nōnā hea tīmata I koe I tō ako, tō ara.
I te kura tuarua pea. I mua atu I tērā kaore anō I tino tahuri ki te ako I te reo. I te mea kaore he huarahi hei whāinga māku. Nō reira ka tai au ki te kura tuarua. Nā ka tahuri ahau ki te kimi aku kaupapa I te kura, ka whakaroa. Ia, kei te piringa au ki te ako I te reo. Te reo Māori, no reira, I tīmata taku ako I te kura tuarua, nā wai rā, ka tino ngā kau nui ahau ki te reo, ki te kapahaka, I ngā tau I au I te kura. I rere kei te rā wā, Kaore he I purangi, ne, kaore he pēnei, tēnei rā, enei rā nei, kaore he waia atamai. No reira, I ako ahau I te krahe, I ako hoki mā te pānui pukapuka, I ako anō I te piri ki ngā mea mohio ki te kōrero. I te kura etahi I ahu mai ngā kura kaupapa, he hoa nōku, no re ka kaha taku piri ki a rātou. Ai, me te whakahōhā I a rātou.
Te hea kura tērā?
I kuraina au ki Fielding Ag. Yeah, Fielding Agricultural High School. Ai, Fielding High School I enei rā. Engari, he rau e taku kaiako, he mea nui tērā, ne, me pai te kaiako.
pehea kōrua, i wehe koe i tō mahi wāki ki tō mahi pūmau, nē, Miriana, kia whai koe i te aro o te reo, i tēnei tau.
Oh, ai, ai, oh, ka pai mo tēnā kōrero. ai, kaori, o ka huri tōku āo i, i roto tēnei tau, nā te akoranga o te reo Māori, nā te mea, ka huri oku matapono, tōku i tirohango te ao, ai, and tōku hoa pūmau, kaori ia i hihie mo te reo. And hea wauwa te kōrero atu kia aia nā te mea ko tōku ao i te reo Māori, kaori te katoa te o tōku ao, but tata, ka huri ki te reo Pākehā, I'm like, oh, aho hoha au. Ka tēnei reo. Ai, ai. I mua i ako te reo Māori i te wānanga Aotearoa, kura pō mō ruanga tau.
Ai.
Ai, kua oti au te rōnakitanga, te taumatarima. Ka waiho tōku akoranga reo Māori mō ruanga tau, nā te kaho tōku mahi, kairipuata, engari. Ai, tōku moemoea mō mai rano te noho i rūmaki reo, te ako i te horopake rūmaki reo. Ai, te mutunga o tērā tau, ai, ko tai te wā, i rongo tēnei tōku paku, ai, ko tai te wā, and ka tuku a tōku tono ki te wānanga o Raukawa. Hoi anō, ai, kei ko nei ahau, ka tai te kōrero Māori. Ko nei e
kōrero Māori o nā.
Ai, ai. Kauri ako i te reo Māori i tōku te maititanga. Paku akoranga kei kura tuarua. Tēnō whakamā au o tōku tuakiri Māori i roto tōku rangatahitanga. Hui, nō reira, roa te wā te hoki mai ki te akoranga o te reo. Engari pai tēnā kia au. E hara he haerenga tōtika nira. He haerenga wiwi wawa. Ai, ai. E ako koe kura tuarua, nira, Leone?
Oh, ai.
Paku?
Paku. Te nuinga o ngā karaihi reo Māori ki tōku kura tuarua, he wako waiata. Ai. Kaore mātaui, hea te kupu o passing exams.
Kari whakatutuki, whakatutuki ngā whakamātauta.
Kari ētahi o mātau karaihi i whakatutuki te Aromata White School C Māori.
Right.
Nā te mea, you know, e hara i te kōretaki tōku kaiako, engari kauri he kaha i tō, i tōna akoranga. He mea waiata. Anō nei, haere au ki te kohanga reo i tōku tamarikitanga, no te reanga tuatahi o kohanga reo ahau. Engari, tuatū kia tērā karekau ngā reo ki tōku kura tuatahi. Karekau ngā reo, nā te mea he tino kaikiri te tūmoaki ki reira. Ko au, mātou ko i rua i te hatu tauira ngā tauira Māori ki reira, e tino kaikiri i tērā. Engari he tino koingo ahau ki te ako i te reo Māori tonu. Ai, haere ki te kura tuarua. Oh, ai. Me ako te reo Māori, ai ka pai, kare au, e ako i te kōrero Māori.
Ki te tuhi, ki te ai. Pānui, nera, ai.
And whai muri i tōku pakekitanga haere au ki ngā kura pō kei AUT, ko Hemi, tētahi o ōku kaiako ki reira.
Oh, rawi.
Tēnō pai ngā kaiako AUT, te katoa. Ai, and pēnei ki a koe, I rungo te tangi o te ngā kau o ngā tūpuna, ai, kua tai te wā, wehe i o mahi. Haere ki te kura.
Ai, ai.
Ka pai. Haere
ki te kura.
Ai. Tētahi hoa, i te timatango tēnei tau, pātai mai kia au, i mohu ana tō whawhai pāna ki te ako te reo Māori i roto ngā karaihi pō, tō whawhai, o mamai hoki pāna ki tō tuakiri Māori, he aha i ako tonu te reo Māori. Pea kauri ōku hia hia, like, ka rongo au ki te karanga o tōku tipuna mai tōku puku, o rātou hia hia mōku te ako te reo Māori. Ai, mm. Ai. Because I'm, ai, etahi wā, I'm like, oh, hea, ai, tēnō waua, tōku he, te kate, te mahi, like, hea, i whai tonu te reo Māori tonu, ai, ai, kauri o kuhi hea, anake.
Engari e, ki te anei ngā hua, e rongo anei ngā hua,
tika,
yeah, kei te whakamiharo atu, ai, ngā
kumea. Kia hura, kia reoa.
Ai hoki.
Koinei te ara, me whai ne, me rumaki, ki te reo, ka uau ane te haere ki tētahi krahe, ai. I te pō, ko tahi krahe, i te wiki, ka roa te rā, ara.
He rere ke te ako o te reo ki te kōrero
ai.
O te reo.
Ai.
Like, kei te mōhio ahau etahi kōrero, i te wā ka kōrero, kōrero tētahi tangata matatau, i kōrero mai, i te reo Māori. Oh, kei te mōhio ahau, engari, kauri au i taia, te whakautu ki aia, ki a, you know, he whakawhiti kōrero te mea nui o te raumaki, tērā te hua ua ki te whai mena i haere ki ngā karapō nui hō.
Ai. And ko tētou mahi anō ai te, like, te kimi te... te whai te kupu i roto tō waha, like, ai, tō ariro, like, te tīmatangi ako te reo Māori, like, ahua stutter, aho, like, he stutter, I was like, kare he stutter, engari te reo, I'm like, pea ko ōku whakaro tēnō tere, engari kauri tōku waha tāia te puta atu.
E te tīmata o te tau, te tīmata o ia riringa kōrero,
he kua e whakaro ana. Ko te kupu Māori mō te stata e hoa mā, e aki te tiki nare ko te kiki-kiki.
Kiki-kiki.
Me te kiki-kiki, me te mama-mama.
Mama-mama.
E rongo ana i koira te.
Oh, whai.
Mama-mama.
Mama-mama.
Kiki-kiki. Mama-mama.
Mama-mama.
Ah, koia. Oia, no, koe hoki tērā e whakamiharo ana ki te whanaketanga o... o kōrua reo i ngā tau. He hae tahi rautaki kei wānganui a tātou, hei whakapakari ake i o tātou reo. Mohi au kei a koe tahi tino rautaki e hoa e hemi. He hanga rautaki, he hanga rautaki pai ki i kōrero mātou i tēnei wiki mō ngā rautaki. Nā te mea he rere kēpea ki tēnā o tātou. He hanga rautaki pai, hei whakapakari i tō ake reo.
Ai whakapakari te reo ko i tō o pūkenga kōrero, he kāore tū atu i te kōrero. Me whai hoa kōrero koe, me whai koe i etahi e ka manawanui ki a koe. Nā te mea i etahi wā kāroa e whakaro ana kātahi ka hara mai te kupu, koeira o kōrero. No reira me whai koe i etahi ka manawanui, ne? Kaore pē manoa nui ngā wā katoa, ka manoa nui te nuinga o te wā. Nā te mea kaore pēa he huarahi atu i tērā, hei whakapakari ake i ngā pūkenga kōrero. Koe rā te pūkenga matua ki au, he pūkenga anō, te pānui me te whakarongo, te tuhi-tuhi, engari ko te kōrero i te reo te whāinga nui.
Tika.
Me te... Kia au nei, ko te whāinga matua kia mārama tātou ki a tātou, mātua ko tērā, a muri atu me noho ki te tuhi-tuhi me te titiro ki te whakatakoto o ngā kupu. Anei me pēnei ke kia taira ki ngā wā e kōrero ana koe i te reo, ko tika, te mea te whāinga, koe rā te whāinga.
Kia mārama.
Etahi wā he mea hoha tēnā huarahi, nā te mea, like, i te wānganu i tēnei tau i oho whāt, like, mahanga ngā hapa, and ka āta ki te ōku hapa i roto tōku kōrero, and ko te ko te rongo, oh, ka haere au ki, ki muri, nā te mea I tōku reo haerenga, engari, I like, kei te pai, just, I, ka, ka āta whakatika, ko tino rere tōku reo, engari, I'm like, oh, oh, he hapa tēnā, whā, and then rangirua, kei te pai, hoki mai, I know, he kauri he, I, hoki mai ki tōku kōrero mua, kauri he huarahi tō tika nera, e tahi wā, like, oh, haere ki mua, mura, yeah. muri,
mura, muri. He ruahi koe tanga ki muri, ko tahi ki mua.
Ai, tika, tika, ana.
Hea e tahi kōrero ana koe mo te, te hoa reo Māori,
ai.
Manawa nui ana,
ai.
Ki a koe, hea e tahi tāera whakatika, ngāwari nei, whakati, I kōrero mātai mō tērā I ngā rangi o tahaki nei, hea tētahi, kia kaua e kōhete, ne, o mohe o tātai, me kaua te Māori e kōhete ki te Māori, me kaua hoki te Pākehā e whakatika I te Māori, I, ki ro akomanga, hoia noa, hea e tahi tāera hei whakatika, he tōwai, he tōwai te kupu, hea hara nei.
Koe rā tētahi rautaki, ka tōai atu I te kōrero, engari kaore e tahi e rongo. Nē, ahakoa ki konā koe tōai atu I te kōrero, kaore mau I te tangata I etahi wā, me ātaki atu. E hoa, koe nei tō kōrero, engari a nei te kōrero tika. Nē, ki au, hea te he o tērā. Kei te ako koe, kei te ako ahau, kei te ako tātou I te reo, me he mea pirangi ana tātou, kia pai ake tātou, me tuwhera te ngākau, ki ngā whakatika tika mai. Yeah. I pai tērā ki au, nā e mōhio ana au ki ngā mea, e mōhio ake ana I au ki te reo. He nui tonu, ne? Whakaro ana ki a Pānia, ki a Tīmoti. Ko tāku ki a rātau, tēnā whakatika hia taku reo, mehe mea e hapa ana. Kā ki te koe tētahi hapa whakatika hia, nā te mea pirangi ana au ki a tika. ki a tika au.
Kia pērā ki a rātau.
Ai, engari, he wā ona, ne, hari te mea ka, you know, I ngā wā katoa, you know, he wā ona me tuku koe te reo kia rere, na he wā no me mea, ah, aneike.
Ai.
Yeah, aneike.
Kei tērā horopaki kia au, like, etahi wā, like, tētai tangata whakatika, oh, he tēnā, anei te kōrero tika, like, kei te papara kauta, I'm like, e kāo, e kare, waiho mō te karaihe, hey, kei te pai, just he kōrero anei.
kei te pai tērā mena, kei te ki koe, anei te wā tika. Tukunā hau kia whakangā I tēnei wā, kia whakamātau I tōku reo.
Kei te ahu o te waiaro, ne, ko te waiaro o te E rongo anau te waiaro o te tangata.
Kia te waiwo.
Ko te attitude.
Kapai.
Kei te ahu anō te waiaro o te tangata. Te ahu o tana kōrero ki a koe.
Kei te pai ki au, mena ka kōrero au I rā hapa, ka repeati anō te rā tangata I ngā kōrero tika. Engari he repeati I ngāwari, tōna kōrero, like, just, ka pai, te mea tika, and then, ka pai, like, so kaore he, hea tira, kōhete?
Yeah, kaore like, kōhete.
He whakawhiti kōrero tonu, you know, I tira horopaki.
Ai, repeati tō kōrero, like, whakahuki tō kōrero, engari, whakatika.
Ai.
Oh, ka pai. Kore he, oh, ko tēnā he.
Ai. Like,
anei te kōrero.
Yeah, he tēnō māma ai. Te rā rautaki ki au.
Haere tonu te kōrero. Like, oh, ka pai. Mai mahara tēnā e nai nei.
Ai. Engari, mena he horopaki tika.
Engari, te era atu taha, and he wānanga mōkau. Ai. Te era atu taha, oh, pia, like, pā wera. Tōku ngākau, he tahi wā, I pāna ki, oh, he hapa, oh, kauri tika hau, wewe. It's like, kei te pai, waiho te tangi witotanga. Nau mai ngā hapa.
Nau mai te hapa.
Tika.
Mā te hapa kā ako.
Tika. Oh, yeah.
He pūkinga koe o te reo, nā te mo, he kaiako hoki. Kei te kite koe tēnā āhua, o te ētahi taura, like pāwera I o rātou, Ngākau i pānaki te whakatika i o rātou reo and hea tō whakautu kia rātou o tō kōrero rongoa pē mō rātou.
Te rongoa. He ahuatanga tērā no te tangata. Ne, kaore te tangata e pai kia he ia ki takutitiro. Kaore hoki te pakeke e pai ana kia he ia. Kia kitea rānei tōna kuare. No reira, ai, koe rā ngā mea me. Kia au, ko te mea nui i te tīmatanga o te ako, ko te whakarite i te taurā here tangata, ne te whanaungatanga i waenga nui i ngā ākonga me te kaiako. Kia mōhio ai rātou, anaike te wāhi hei whakatikatika i ngā hapa. Mm. No reira, kia kaha te kōrero, kia mutu tērā i konei, kia puta ki waho a kutika, koe rā te whāinga, engari. Yeah, me whakarite tērā, hea te kōrero, wāhi haumaru.
Mai. Mm. Rauwe.
Me mōhio hoki te tauira, kei reira ia ki te ako.
Mm.
Koe rā te take, ko haere ia ki te ako.
Mm. Ai, ko ngā mea haere mai ana ki te ako, te nuinga, kua mōhio ki tērā, ai, he nui tonu ngā tāngata kaore i te haere mai ki te ako, i runga pea i tērā mataku, kaore rātou e pirangi ana kia kitea o rātou kuare tanga. Mm. Kā aroha tērā.
Mm. Ai.
He aetahi rautaki kei a tātou hei whakatau i te āhuatanga o te āmaimai i mua i te kōrero. Atu i te wai o te puna o te ora.
Ka rongo tonu au i te āmaimai.
Nē.
Yeah, ai, ka atu au ki te kōrero i mua i te marea. Yeah.
I mua i o tino kaiako pea.
Ko āhua eti haere. Ko eti haere te māmaimai i roto i ngā tau. Engari, ka rongo tonu koutou i te āmaimai. Ka i te kōrero mo te kōrero noiho?
Kōrero tūmata nui pia.
Tūmata nui.
E aua.
Engari, kōrero koe miriana mo te āmaimai, mo tō puku.
Ai.
Nore, i te āmaimai koe, i mua i tēnei, i te āmaimai koe.
Ai.
Me?
Kei te āmaimai i nāne?
Ah, kare i māimai i nāne.
Kua ahua ngā
uri hae. I āmaimai, hea te take i āmaimai kōrua.
Pēc, ai. Hea te take.
Kuri tēnei hei, therapy session.
Kei te ruku o nui nāne. O, koera te pātai nui.
Ai, hea te, te take mō te āmaimai, o hea te runga mō te āmaimai.
I āmaimai ana nā te mea kei konei etahe atu, he mōhio ake. Te reo Māori.
Ai. Ia mai i ahau e tahi wā kauri au e mōhio te kōrero.
Ai.
Tērā no iho.
Ai.
Kei te hea ahau ki te whakawhiti kōrero ki oku hoa.
Ai.
Engari e tahi wā kauri au e mōhio tōku hoa. He rere kē tērā rongo,
Ai.
Kauri au i rongo tērā i roto i te reo Pākehā, ka reo i mōhio i a koe.
Ai.
So he whiako hau tērā, tērā he āhua ngaro i etahi wā.
Ai, ai.
Kei te mōhio, kei te mōhio māua, he pai ana. Ko mai te hapa, kei te mōhio māua tērā he tino aki kōrua kia māua, kei te mōhio. Engari, tērā rongo, era pūrere hua ki roto i te puku, kaore rātou i whakarongo.
Kia au, kaori he mea kino te āmaimai, he mea te whakarite tōku hiningaro, wairua, tinana mo te maunga i piki. Hoi anō, ai, aha koe, he āmaimai ahau, kei te āmaimai ahau, kei te pai. He tohu o te wero, and pia he mea te whakarite mo te wero. Kaha ake tōku tinana, ka koe ake tōku i hinengaro, he hare te mea kino ki au anake.
Anō nei, etahi o oku hoa kura I tēnei tau I tū etahi ki te whakapuaki, ki te kōrero ki o mātou aromatawai and he wahangu rātou, etahi o rātou, he tino wahangu I tū mai rātou ki te rima miniti, te kau miniti pia, he wahangu te katoa mai, mā te mataku, mā te whakamā, like he tino pauri I rā whiako and I kite au I ēnei whiako I maha ngā wā I tēnei tau. And he tino, you know, he tuku aroha te akomanga katoa ki ēnei tauira, he haumaru rātou, you know, he tino ahuru mōwai tēra, engari tēra rongo he āhua mate I tahi wā ki etahi tangata. He mataku tōku ki tērā, o tērā. So tērā tētahi o ngā amaimai anō.
I te reo Pākehā etahi tangata he wahangu, I te reo Māori mātaku ake, eh?
Ai.
Tautoko tō mehi aroha ki a rātou.
Ai.
He uaua tēnā mahi te tū I mua I te tangata ki te kōreo. Aha kua te reo.
Aha kua te reo.
Kaore etahi tangata e pai ki tērā āhuatanga. No reira, ai. Mā te mahi tonu ka pai ake, engari kaore tonu e pai ki etahi. Engari wāinga nui I te tangata e noho noeho ana, e kōrero rero ana, mehe mea e rongo ana I te ā mai mai. Ki au mā te mahi tonu ka mimiti haere tērā ā mai mai. Ai, me he anō te kiwa, te kōrero, tū whiti a te hopo, ne, me aha koe rongo ana koe I te...
Mai ranga
tū whiti a te hopo. Kei
e te waiata.
Tū whiti a te hopo.
Aha koe rongo ana koe I te wehi, te mataku, I te hopo, me tū whiti tērā hopo. Yeah. Me haere tonu.
Me whakamaumahara pia I a koe anō e rā wawata kai roto I ahuma I o tīpuna pia. Koe rā ngā rautaki e kōrero nei, he aha ngā rautaki e tūwhiti a te hopo, e tūwhiti ai te tangata I te hopo, kai roto I a, ke mōhio awo, he āhuatanga no te tinana tēnei, engari he pakari ake tōku wairua. Ko tōku ngā kau nui ki te reo, he nui ake I te hopo. Kei te pā mai ki tōku tirana, ko tōku wairua, e kore e hinga.
Te tino rongo a ki au I te rawa he karakia. He karakia, he karakia, he karakia. He tau, he whakatau te rā a mai mai, you know, I te haere I mua I te karakia ki au.
Mōku ngā waiata, waiata te rautaki.
Oh, ai, ka pai.
Pai te waiata, te tīmata I tō kōrero ki te waiata.
Ai. He taumata noa ka whai, anai nei te whakaniko-niko tōku mehi, ka puta tōku mehi I te āhuatango, te waiata.
He tino pūkinga tērā o te wahine ki au nei, ko ki te ai. I roto I aku haere.
Ai.
Te hunga pēne ia, te pā o te waiata rānei, te hunga pēne ia pāni a papa, anā kua tino wa mau te rūma I roto I taua hononga o te tehi te wehi te wana.
Ai.
Nā te take o te tauparapara, ne, he pērāno ka whakarite I ākoe, ne, kia pai ai te rere o kōrero, pai tēnā.
He tino koe o tātai tūpuna, ne,
ai, tautoko.
Kai te mōhio.
Me te karakia, I a koe ki mai ana, karakia koe, ai, karakia, I mua, kua hua mutitaku karakia I tēnei wāngari, I mua I ngā tū ki te kōrero, kua huri au ki te karakia, he ngā tūpuna ho mai te kaha, piri mai ki au, e rā momo, ka karakia ki aku tūpuna, kia tata mai ki au, kia piri mai ki au, kia ho mai ki au te kaha.
He anga horopake mō kōroa, tēnoa mai mai a wangawanga rānei, aha ko te taumata o kōroa reo. whaka, like, kōrero mai ngā, he pai mō maua. Ko Leonie hoki, te whakarongo ki ngā hapa o ngā wā, awanga wanga mō ngā matatau, kai kōrero matatau.
I te tūrei, ka tai anō ka aipa, i whakataki au i te hui, whakamahara i te 50 tau o te pitihana reo Māori. Ko te huinga tērā o te rōpū reo Māori. Kia pono te kōrero, i rongo au i te āmaimai, kaua pia i runga i te ahuatanga o te tuku i te hapa, engari kia hānga e oku kōrero. Nā reira, he rereke pia ki ngā horopaki rereke. I reira oku tōku whānau, oku whanaunga, oku kaiako, etahi tanifa o te reo, etahi tanifa o te ao Māori. Nā reira pia i rongo au i te hiahia kia tino eke, oku kōrero, oku whakaaro. E hara i te mea i whakaritea oku kōrero i mua, he mea tuku noa, kore te mahi a te MC ne. So i rongo au i tērā āhua. Koe rau e pātaina, he hae tahi rautaki e hoa. Kareu, yeah.
Whakamāra mamai.
Ko te whakarite.
Whakarite, whakarite.
No te whakarite, ne, te tahi rautaki. Me mea kāre au ki te rite, ka uaua. No reira, e tahi wā. Te nuinga o te wā. Mehemea kāore au te rite, kā ua ua. No reira, me noho i mua, kua rua miniti pea i mua, ko tahi rā pea i mua, ki te kohikohi i aku whakaaro. Anei, e tahi mea hei kōrero māku ki te kaupapa. Yeah. No reira, kei reira oku whakaaro i nāenei, kāore au te warea ki te takoto o te reo, o ngā kupu engari kei te whakaaro nui au ki te kaupapa. Heaha te kaupapa, heaha ngā kōrero mēputa ne, i te whai kōrero, i ngā hui nui e rā momo mea.
He, tūtohu paipea tērā mō te katoa, te hunga e aku ana, kia kau e āwangawanga ki te takoto o te reo, engari aro kē ki te ngako o tō karere. Heaha te kaupapa matua, ka puta i au, i taua kōrero. Kia kau e māharahara mō te iki me te... te mātou tātou, rātou, ia rāne. Kia aro kē ki te ito o tō kōrero.
Te ā-o. Wāho, tēnō wero tonu. Nē tei wā tēnō maui tōku whakaaro. Tōku, tāku, taku. Pā, hea te kōrero anō, like, ko wane wane te whakaaro. Nā te mea, like, ā-o, ā-o. Ai.
Era wai, hea te rā kapu, mama.
Mama.
Ki. Mga maumahara ngā ā-o, ngā tōku tāku tōna.
Paimuri tētahi, karaihi wete reo, ko i roto e rā wā, tēnō rangi rua au. Nā te mea, he kōrero mō te overthinking, i mau i tō hiningaru, i mau i tō whakaaro pia. Kei a koru, ha te kupu Māori mō tēnei āhuatanga,
Ka warea koe ki tētahi mea. Ka warea o whakaaro ki tētahi mea.
Kia warea.
Ka warea.
Warea.
Ka warea o whakaaro.
Oh, like,
obsessed on something.
Ai, ko tēnei.
Fixed on something. Ka warea.
He hono ki te kupu ware?
Te rāpea.
Warea.
Warea.
He wāhi mō rea te wete kupu pērā, ne? Ko te ware.
Ware.
Ko te ware.
Ka ore pēa. Nā te mehe rereke anō te ware, ne? Ko te ware he tangata.
Taurega.
Tangata dam.
Oh, ne?
Well, ware
pēa. Ware kīne, te rapea he honunga kei roto. Te koe pērā ki te ware. Ware a koe te tahi.
Ok.
Kei tōrō koe mōku.
Rangirua.
Rangirua, ai, koina te āhua whaimuri e tahi karahi wete reo. Kaori au tai te whiu oku whakaro, mai, a-o ki i a-o a, whā-wā-o.
He nui te kōrero tia o te āmaimai me te hapa. Ai, kia e tahi hua i tuatū i te kōrero e tau ihu ana ki a kōrua i roto i a kōrua.
Ai.
Huarahi, rumaki reo.
Mahanga
hua. Heanga hua i tuatū.
Mahanga hua harikoa ki au i runga i tēnei haeringa. Akaripe te tuatahi te whanaungatanga o oku hoa. Me ngā paiwako ki reira.
He tino āhuru mōwai tērā, he tino akiaki, tino whakatinatina o a tātou, ai, o tātou aroha ki tēnei reo. No, he maha ngā katakata, he waiata i ngā wā katoa, he haka i ngā wā katoa, hei akiaki tātou i a tātou.
Ahako te taumaha, taumaha, nui te mea ngāhau i roto rimakirua.
He yeah. Mea Māori tērā.
Ai, an ātāhua tēnei ki au hoki.
Me te whakamohio o ngā waiata i mohio kē, engari kaore au i mohio te tikanga o ngā kupu. Like, ka waiata, mai tēnei waiata anō, oh, kei te mohio tērā. Tērā whiti, oh, kei te mohio ngā kupu ki roto. Tērā tū karakia, tērā tū haka. I kapahaka au i te kura tuaru, engari kaore au i mohio ngā te reo Māori. I nai nei, ka waiata, maha ngā waiata i mōhio ki. Ka te mōhio aha!
Ai, kua taka te kapa, rami!
Me ngā karakia, te mea te mea. Hei pai tērā ki au, he tino, he puawai te māramatanga i roto i te ao Māori ki au i tērā wā. Ka te mōhio i nei waiata, ngari i nai nei ka te mārama i nei waiata.
E ni o tātou wai Māori e ne, like, nui ngā waiata i te reo Māori, waiata hou, i puta, mei atu ki a koe te kuru, mo tō waiata, a tāhua ki au.
Ko hebi hoki tēra.
O, i roto i te waiata tūwhiti a te hoko?
Kau, engari. Taku nei mōhio kei ae o nāke.
He harau te kai waiata.
O kai tuhi rane?
Kai tito, ai, koe tito waiata.
He hae tai o ngā mea kua whakamaori tia e koe.
E ki ana te kōrero a ngā tūpuna, kaua te kumara e kōrero a ngā kērika. Engari, nā, tōrea,
whāti,
ka nui tērā. Tū anō, te matatini ki te ao, o te ao, te matatini ki te ao.
Oh, rawe.
Me etahi waiata mā ngā kapa. Ōku hoa.
Mai.
Ko ngā hua ki au ko te, ko taku, ki au ko te reo te kūaha ki te ao Māori whānui. No reira, kua tino marama, taku, kua marama ke ahau ki ngā tikanga, a tātai tikanga, ki ngā kōrero tuku iho, kua ngā wari ake taku tū hono ki etahi, mā te mōhio ki te reo, no reira, ai, kua marama ke taku titiro ki te ao, i noho ai o tātou tūpuna, mā roto mai i te reo. Kamatu he nui ngā hua, e ahu mai ana i te rā, mō te taha ki te māia o te tangata, i te mōhio ki tōna tuakiri, katoa.
Te ko mōhio, wai au, nō whia hau, mā wai kā kōrero atu, kā tū, ai. Ngā hua anoa o te haerenga reo mōku hoki, kā tū, kaha ake tōku tuari, kaha kia ū ake, ōku waiwai, ki te whenua. Ai, he rere kē tōku āhuatanga, pia, ai. And he hua anō te piri ake ki te taiao, like, because, you know, i tīpākio i te pāmu.
Ai.
Engari, like, anai nei, ka tēno āta whakarunga i ki ngā manu.
Ai.
Tēnā koe rei. Ka haere i tērā atu pō, ka hoki mai ki te kāinga, ko wai, tēnā koe ruru. Ai, he hua anō te haerenga, te whakaora, tōku tue kiri Māori, he kōrero i tērā atu wiki o mātou nera i te kōrero o te taiao, te kōrero o ngā manu.
No te taiao, te reo Māori.
Ko mōhio koe, hea te tikanga o te rā, te ingo o tērā awa, o tērā maunga, o tērā rori, o tērā tiriti.
Ai, ai.
Kua noho koe te katoa tō ao, engari kāre koe mohi. Koe rā te tikanga o tērā ingoa.
Ai. Yeah. Ikite ai ngā tohu rori. Oh, koe tērā.
Te mea, tira, te mea mutu ngā kore tērā ki au nei nei, kia tīpaku aka i tērā kōrero, nā au i whakatakoto li auni mo te iako waiata i au e rangatahi ana e tamariki ana rāne, engari nāne kua mārama ake, he pēra hoki a hau iako mō teete i a mātau e tamariki ana, kāre pia i āta mōhio ki ngā kupu katoa i roto i te mōhio te whakahua, te oro, engari nāne kua waiatatia, anotia e rā waiata, kua whakaroa ke, o pūrangi aho au ki te whakapapa o tērā kupu, kua marama ake au ki tērā pūrākau e pāna kia Māui, kia Kahutia te rangi, kia Paikea rānei, you know? So he mea mutunga kore tēnei. Karongo e tētai atu waiata no iwi kē, kua pērā no, kei te mohio au ki tērā kupu i nāne, ki tērā horopaki rānei, ki tērā pakanga. So he hara i te mea, ko te reo, ka tuwhera ki enei, horopaki o te ao Māori rereke ngā kōrero mo te pakanga, mo te aroha, mo te whenua, mo te hekenga mai, hawaiki, mo te harane, mo te taiao. He ao anō, ne.
And like tētahi kupu anake, nui te whakaaro i roto tētahi kupu, pēla he kupu tawhito, he ingoa, wāhi, like whāla. Ko tēnei kupu anake, he nui ngā kōrero. But pai te ruku ake ki ngā waiata, te waiata anō, whakarongo anō, ka kite ngā hua anō.
Kia hei tahi wa koutou tino kupu ki waharane.
Kupu? Ko rongo, ko ako tātou te mama mama.
mama.
Maopo hoki.
Maopo. Pea te maopo.
I te reo Māori te ik.
Cringe.
Ai, cringe. He kōrero o ngā rangatahi. Maupo.
Me te huiki, ne?
Ai, huiki.
Oku te rātu.
Iki moki.
Iki moke.
He ori te?
He ori te. Ox. Iki moke. Ai. E wawau ana ko tōku ki waha. He mea, oh, that's silly.
Wawauana.
Very foolish. Wawauana. Tira. Hanga out the gate. Tira. Wawauana.
Out the gate. Oh, I thought it was like, oh, that's silly.
So kauri ki waho te kēti.
Oh, out the gate.
Silly bugger.
Silly bugger.
Oh, yeah.
I don't know who says that anymore, but.
Silly bugger, yeah. Kōrero ngā bucky case. Silly bugger. Hātiki.
Hātiki.
Ai, pāke au. To translate, eh?
Yeah.
Whioke.
Whioke, hea tēnā.
Buzzy.
Whioke.
E whanui tēnā.
Whio, whistle, buzz. Whioke, buzzy.
Whioke.
I te, e rongo ai tētai, pai au ngā kiwaha ahua, he kōrero ahua hou ki au, ka whakara, pai rau e tērā kōrero, ka mea mai a tīmoti, kā kore kua kore, kā kore kua kore, he kōrero ane mo te moni, me te whakapau moni, te whakara, he nui te utu o te haere, ka mea he moni te moni, kā kore kua kore,
kā kore kua kore,
maramāna,
kā
kore
kua kore,
kua kore,
kā kore kua kore, oh, got nothing. To start with.
Ka kore, when it's gone, kua kore, it's gone.
Oh, okay, ka whai.
When it's gone, it's gone. So, no reira.
Yeah. Whakamahia.
Whakamahia.
Yeah. Oh, yeah.
E pai ake te whiako o te haere i te pupuri moni. Pai tērā. Ka kore, kua kore. Kua ruku ki ngā Timotiisms i nā. Nei hae tai atu. Ai taua wā ki taua wāhi.
E nui, ai. A tōna wā ki tōna wāhi, pai tērā. Engari hei tāna nā mate kaiwai tērā.
Oh, yeah. Yeah.
Hau pāke ai a tōna wā.
A tōna wā.
Nā te mea he procrastinator a hau. A tōna wā, a tōna wā, ki ngā mea kātona.
A whia koe tai mai ai, a tōna wā.
Kia koe tukuru, hea o tino kupu, whakatau ki ki wā pia.
Ko taku tino kupu, i tēnei wā, i tēnei meneti, i tēnei haora, ko te whā o momo. He momo teki, he momo manaaki, ka taia te whakamahi mō te hei tauira mō te wai, whao mō i te wai, kia kau e maumau i te wai. Mēnā kei te pauhare te wai, mēnā kei te noho.
Whao mōmō.
Ki runga pāmu rāne. Whao mōmō.
Whao mōmō.
He tohu tohu ki runga te...
Ki runga i te ā.
Te moana nui a kiwa, ngā reo. Ngā reo te moana nui a kiwa.
Whao mōmō.
Whao mōmō.
Pai ki au ngā kupu Māori he reka te olo.
Te taringa.
Ai.
Whao mōmō.
I ako au tētai kupu i te rānei, ko te karapipiti. Karapipiti.
Oh, ai.
Te tino kupu, te manahau.
In a row. Back to back. Next to each other.
Successive.
Yeah, nō reira, he nui aku hui i tēnei rā, e karapipiti ana.
Oh.
Like, I've got back to back hui today.
Mm. Oh, rau.
Karapipiti ana e nei tini o inuai.
Tahi rua.
Oh. Yeah, ko rātou te tīma toa karapipiti, āhua pērā hoki.
Oh, he tikanga no pea tērā.
Te ha.
Oh, they like one.
Successive champions, āhua pērā.
Kāre, we mohi ona ki te kupu Pākehā. Successive.
Mm.
He anu anu ki runga te ariro nera. Successive. Mahangas.
Te rapea me whakakore i te rawa. Hoia no. No te wiki tonu nei e hoa ki te au tētahi whakatairanga, ko koe tērā, e whakamaori ana i ngā mahi i te whare hokomaha o Countdown.
O Kaute Iho.
Kaute Iho.
Kaute ki raro.
Koina te ingoa mō Countdown. Kaute ki raro.
Koina taku ingoa i tēnei wānei.
Kāre no kia tuku i tō nama ki a rātai mō te. Hoi anō, te rongo kōrero he maha ngā kupu kaikiri i rewa ki taua pōhira ki rungo pukamata. He aho whakaaro tō whakautu tō urupare rānei ki era kōrero a te kaikiri.
Kua o karanoa i pānui, engari ki mai taku tuahine. Me tana ki mai, he nui ake ngā kōrero pai.
Mm.
He nui ake te hunga e meana. He rau e tēnei, pai tēnei, kā pai Countdown i rā momo kōrero. Engari ārā tonu e tahi, tāngata, kaore i te aroha ki te reo, e whakaputa ana i o rātau whakaaro. Ne, engari ka pērā ia wā ka puta mai te tahi kaupapa reo hou. Mm. Pēnei i miraka krimi. Nē, te poraka siakarete. Pēnei i te mahi a te rauhiringa brown i te pauaka whakāta. Pēnei i
te aha.
Orini. Mm. Kia uru te reo ki tētahi wāhi hou, kaore anoi ki te ai mua, ka puta mai e rā kōrero. Ki taku titiro ko te nuinga he kōrero pai, ara hoki etahi e meana, he Māori hoki etahi e meana, he aha te take, he pēnei ana, Whittakers, he mahi moni tēnei. He aha te take, he pēnei ana, uncertain. No. Engari, ko toko iti haere, tērā reo e meana, tērā reo kiri, kaikiri.
Ai.
Yeah, ka mutu ka... Ka ngaro i roto i te wā, ki taku titiro.
Kei te mate haere.
Kei te mate haere e rā momo whakaaro.
Moi mai rā.
Moi mai rā. Moi
mai rā.
Whakangaro atu rā.
Whai mari.
Pewe o koutou whakaaro.
Kawa e pānui ngā kōrero rero
i runga.
I runga i te pukamata. Ai, i tēnei tau... O, he aha tōku, te ngā kōrero hau. Te aro e au.
Te aro e au.
Te whanonga o ngā kaikiri, te whanonga o ngā tauiwi. Kauri hau, I mean, he pai he kino rānei, like, kei a rātou. Kei te marama, i nāenei, i tēnei au, ai, kei te aro au ki ngai Māori, ki te reo Māori, ki tikanga Māori, ki te hāpai ake o te rā ao. Kauri au i aro ki te rā ao ke.
Mea hoki.
Kei rātai.
Pewhia ngā tauiwi, ka hara mai ki te ako I te reo. Ka manoa nui koe, ka awhina koe I a rātou.
Ai, etahi o ngā tawira hainamana, etahi o ngā tawira Pākehā. He tino pai rātou, he tino, ka reo mohio te kupu, more respectful.
Meha?
He tino meha rātou. Tētahi o rātou, ko Jess tōna ingoa I kōrero ia I te breakfast show I tēnei wiki, pāna ki tōna whiako kei rumaki reo. Te kaiwhakahaere I pātai atu I te ahua o ona pātai heaha te whiako o tō Pākehātanga ake. Engari, I whakautu ia wā, he ātāhua ki te kite te puawai o oku hoa Māori. You know, he tino waimari e ahau ki te kite e tira. Ko tōku tikanga ki te noho me te tautoko I a rātou.
Arawe.
Kei te pai ki au I mātakitaki au I tōku moimanga. Tangi. Tangi ahau. I paki ahau. Ai, pai, tira te ahua tika o ngā Pākehā I ako I te reo Māori, I te ao Māori.
Pai te mā. Kia hari kua rātou I te wā ka eke.
Ai.
Te Māori. I runga I te māramatanga. Ko ngā hua, ko ngā moni, ko ngā painga katoa o tēnei whenua I puta I te... te tūkino tanga o te Māori. Kia marama ki tērā o ko ngā kau whakaiti. Pai tērā kōrero mō tō hoa.
Ai, rau te rongo tēnā. Kauri te whiako. Mō ētahi. Māori, kauri mōku. Nā. Ai. Kai te, ko tōku rausaki, just kauri ki te, ni tipu aki au te waipau nā me, I mohi ana ngā, te āhuatanga o ngai kaikiri, etahi I tōku hāpori, I tipu aki, anainei ka hoki mai ki te kāinga, kauri rātou I, pia kauri whaka ai, but just ka whaka tau tohe tōku mahi anainei te whai te reo Māori, o hea ai, o mo te pūtia, mo tō mahi ama e kāo. I kawe rātou, I o rātou kaupapa, hea ai ngā moni mō tēnei kaupapa mō tangata whenua anake ama, i hararei mōku, waiho. Engari, i mai mahara tētahi tauira, he tētahi tangata I roto tōku hapori. Tāna kōrero kia au, kau e wareware tō taha Pākehā. Hei pai tō mahi, engane kau e wareware tō taha Pākehā. I was kore kupu. Kore kupu. Kauri au I taia te wareware. Koe anō.
I runa I tōku ārero I ngā wā katoa.
E Pākehā hoki koe meri ama.
Ai, ngā mehi, bro. Koe anō, e nei momo kōrero.
Whakanuia ngā taha e rua.
Ai, e nei momo kōrero, waihotia. He mea katakata, aha ko. Ngā tangata kūwari. Kāore ngā tino kino, just kūwari.
Kūwari.
Ai.
Kāroha.
Pia, tino, you know, I o rātou whiako o te ao, tino rangi rua, I'm kā aroha ki a rātou,
Hei aha rātou, ne, me aro nui tātou ki ngā mea e haere mai ana ki te ako, Māori mai, tauibi mai, ka pai, ka rawe, ko haere mai koe, I runga I tō hia ki te ako, no reira, haere mai, noho mai, ako mai. Waiho atu e rā atu. Waiho. A tōna wāpea kā huri mai. E kore rānei e huri mai, engari. Yeah, mehe, e kite anau I ngā mea no waho, ngā mea e hara I te Māori, e hare mana ki te ako, kite anau, toko maha kei te Pākehā tonu ngā whakaaro. Ne, kaore I te mohio ki te whakaiti, kaore I te, engari mā te noho, i wāenga i te Māori,
Ai.
Ki te ako i te reo, ka whānui ake o rātou whakaro, ki, ki tō tātou ahurea, ki ā tātou tikanga.
Kia ora. Koe reo ki te kōrero a Papa Timoti, ne, he, he nui ake ngā hua, kei tu atu ngā hua ki te, ki a tauiwi, tēnā i te ako noa i te reo Māori, ka whai hua rātou i te noho tahi, i wāenga nui i te Māori, ka ako rātou i ngā āhuatanga o te tikanga, ka, rātou, ka ako rātou i te āhua o te wairua Māori, i te mea he rere kē rau atu, te noho ki ro rūma, ki katoa ana i te Māori, tēnā i te noho ki ro rūma ki ana i te Pākehā, koe re take, he ua wa mā te Māori, te haere ki etahi, whare ki katoa nai te Pākehā, nā te mea he rere kē rawa te wairua. So he maha ngā whakaakoranga mā te Pākehā e tomo atu ana ki te akomanga Māori, kei tua i te reo anake. Kare anō pia te marea kia mārama ki tērā e. O hara i te reo anake he, he tikanga, he ahurea tēne. This is a whole culture.
E mō ngā Pākehā, pai, like, nā te noho, nā te whakarongo hoke, ka ako rātou, tau Māori, like, tōku kōrero ake ake mō etahi tauira Pākehā o te reo Māori. Kei te pai te noho ngū, kei te pai te whakarongo anake, nā tēnei, nā tēnā, ka ako.
Ai, mena, you know, kaore koe i mōhio i marama te āhua o ngā Māori i roto i te akwanga. Kei te pai ki te wahangau. Do you know what I mean? Like, etahi o ngā hoa o ngā whānau, like, ka te hia rātou ki te, ki te marama, ki te mōhio, te mamai, te whakaro, te, it's like, you don't have to.
Ai,
ka te pai.
E wā tōna e marama
ai. Ai.
Kaua i taua wā tonu. E hā te whakautu, kao.
Kao.
E rua te kautau te whakautu. Awo, pai e nei kōrero.
Ai.
Kei te pirangi kōrero moe moe a? Hari te mea mea roa
rawa. I ngā wāhi reo Māori, engari he ua tērā moe moe a, ki te whai wāhi reo Māori. You know, mō te mahi, mō te tūranga mahi, kei te pai ki te whai wāhi Māori o oku hoa me oku whānau. Ai.
Kia maha ake ngā wāhi e noho rūmaki ai koe
ai.
I te reo Māori.
Ai.
Ngā hāpori rūmaki ai. Tino he kai ai mō tēnei. Pea, like, I mean, oritai pēnei a ōtaki.
Ai.
Tōko maha. Tae te kōrero Māori. Ah, pai kia au, pia ka noho tonu.
Nā rau e a ōtaki. Ngā kaupapa whakarauora reo i reira he tino tauira. Nui ke atu ngā Māori, kōrero Māori i reira, tēnā e ngā Māori kore reo kore. So, kei wānga, nui koe i te mātotorutanga.
Ai.
Ngā kai kōrero. Pea koe e hoa, hea ho o wawata. Kaua pea mōu anake, engari mō te reo.
E, kei te whakaro ki ngā hua kua puta i roto i ngā tau e rima te kau, kua pahe mō mai te hainatanga o te Petihana, tainoa mai ki tēnei wiki, he nui ngā whanaketanga. Nō reira e whakaro ana ki te rima te kau tau kei mua tonu i te aroaro, kāore kore kā nui tonu ngā whanaketanga. Kā huri pia tātou, hei bilingual nation ki taku mōhio, hei whenua reo rua i roto i te rima te kautau. Nē, kua tīmata i nāene, kua kite a te reo, kua rangona te reo, i ngā wāhi katoa. Noera, hei roto pia i te rima te kautau, kua tutuki pia tērā moi moi a whenua reo rua. Whenua reo rua.
Me hoki whenua moi.
Oh, yeah, tirohanga ātā. Tōku moi moi a tēnō, like, aro koe pia?
Whaiti.
Whaiti?
Aro pū.
Aro pū? Ai. Ki te tipu aki Ōku tamariki amuri i te reo Māori.
No, ko a ina, tāhua.
Ko ina.
Karau i te reo.
Ā, ko ngā kaikiri. Pai. Kei pai. Kauri tōku i raru.
A tāhua.
Me koe, te karu?
Ie, yeah, he hāpai ake i ngā kaupapa. Kei te, e hara i te mea, kei te pai noa, te kura kaupapa Māori, kei te pakanga ki te kāwanatanga i tēnei wā. I tēnei wiki, kua tino whaifakāroa ki te huarahi kei mua i au, me pehe au e tautoko i tōku whānau. Kia ū tonu, kia tipu tonu, kei te tipu, engari kia whanake tonu, kia mimiti haere, kia aukati rānei i ngā pōreareatanga, te kāwanatanga, kia tū tonu, kia Māori te whakahaere o ngā kaupapa. So, koira tāku. Engari, he pēra ki tāu e hoa, kia reo Māori, āku ake mokopuna, awa. E tānga manoa tīra.
Ai.
Kia ora.
Ka pai.
O, ka pai. Tēnā kia whakakao ake i a tātou, kia whakatepe ake i a tātou kōrero i konei, kei te pau tiri o te reo e hoa e hemi, ko koe tērā e kawe ana i te reo ki ngā tini i taringa o Aotearoa, me te ngāwari tonu o tō whakatauira mai i ngā hua i ngā painga. Tēnei te mihi kia koe mō ui whai wāhi nei ki tā mātou konei, hei whera i o mōhio. I o matatau. No mātau o tira, no ngā kaiwhakarongo te whiwhi.
Tēnā koe.
Me mihi kā tika ki a kōrura, ki a kuhoa, Meriana kōrua ko Leoni. I hiki ake i te mānuka, ki a rere ai te reo Māori i tēnei wāhanga, i tēnei hōtaka, i tino rongo ana i te whanaketanga o kōrua reo, i te tau kua hipa, nā tā kōrua pukumahi. Nā reira, kei tawhiti kōrua. Me mihi hoki ki a Te Aihe Butler, tā mātou kaiwhakahaere, kōna ipurangi, tēnā toro atu ki a Nē, ki runga o Spotify, ki hea tu rānei, hei te rua wiki, puta anō ai he kōrero mā koutou, hei wero i te hirikapo, hei kai mā te hiningaro. O tira, toi tū te tikanga, toi tū te reo.
Nair is public interest journalism funded through New Zealand On Air and brought to you by the Spinoff Podcast Network. It was hosted and researched by Te Kuru Jews with Mediana Johnson and Leonie Hayden. Nair was produced by Te Aihe Butler with senior production from Jane Yee and project management from Mark Kelleher.
Kia ora e te iwi, Te Aihe Butler here, podcast manager at the Spinoff. If you enjoy listening to our podcasts, consider supporting our mahi by signing up to become a Spinoff member at thespinoff.co.nz/donate.
The Spinoff Podcast Network.